More amazing jams. Zambian jams.com.
Sangwana tuk temu kurusi Kindeza ni mfumu teku titurusi Postman
Temu yuvi fashion Mwaziro jale jente
Pasubu
Lepo na lepo
Ofo Landana wasuri Ipompi Ipompi Ekachuku Ipompi Narelo kufabuka Ipompi Ekachuku Ipompi Peta ukome mabonji itumuni Ipompi Tau jino kuburu katumuni Ipompi Walira chuk chuk shale de pi pumpi
Duale
e pumpi
Kawa 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 kawa
e pumpi
Sawa 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 kawa kawa Duale Duale Gacha kwa machula kwa ni shale pumpi
pumpi
Olo la boloka Wadi kwa chisale pute
Ipumpi
Imbi ula shpende wepede
Ipumpi
Imbi shila loka Olo la boloka
Ipumpi
Imbi shila kutuka Ifeta tuiluka Ine shom pepeka Amaka pamaka Imbi kuchisha chinjo kuteko Imbi pamaka Esho kwa isha
Ipumpi Ipumpi Ipumpi
Tuwale
Nalelo kufabuka, ipompi Ekachuku Ipompi Peta ukome mabonji itumuni
Ipompi
Tau jino kuburu katumuni
Ipompi
Kwa lila chuku chuku shale tempi
Ipompi Duale
Ipompi
Kawa 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 kawa
Ipompi
Sawa 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 kawa kawa Duale Mungeza, Yellow Chili, Tembe Mungeza,
Chow the one, Boutique Babuta.
exclusive Zambian Jams.com.
Wafiero ure rishe ifimba. Soywe ufiro ure rishe.